Yabona, if there's anything that I am grateful for right now, it's that ngisahamba kanye nenkosi yami. Ingakho nje ngifuna ukuthi ngiyabonga.